eyo tugendeke Luwere no tulabaga yo gugatambudde gati range Luwere na abadde yo ye Robert Kyagulanyi Ssentamu president w'ekibiina kya NUP era kikwatidde bendera ku bwa president gy'asibye ng'agenda maaso n'okubanga anoonya akalulu kakati nnono asibye eno bwatyo n'awanjagira minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga Geno Kahindo Tafiire amuwanjagidde ku basajja ba abapoliisi bagamba nti bano bamucyojja bano bamusosonkereza bagenda maaso n'okubanga munnange bakyankalanya campaigns ze ng'agenda maaso n'okuwenja akalulu Kyagulanyi agambye nti kimuluma okulabanga bino byonna bigenda maaso n'okubanga bikolebwa wabula nga wabuzewo omuntu yenna avaayo okukoma ku lw'ebyokwerinda bamusobozese naye okulabika nti anoonya bulungi akalulu ke era bw'atyo n'asaba minisita nti bw'obanga gy'oli eyo owulira ensonga eno osaanidde okulabika nti ogiyingiramu era obeeko ky'okola
tulinga bali mu lutalo Mwami Kahindo Tafiire eyo gwe minisita w'ensonga z'omunda tuli mukola kampeeni naye era bamenyambadde nyambadde bulletproof kubanga obulamu buli mu matikka twatugalira amakubo ne mwali temulaba kutiya gaasi mwali temulaba kutemula bantu paka bwe twatandika okampeeni nga mu Buganda wano buli lunaku lwe tukola kampeeni era atiya gaasi
kakati Kyagulanyi era olunaku olwaleero akubye enkungaana ssatu e Luwere eno ng'olusoose lubadde awo Zirobwe olwokubiri alukubye Kalule ate olusembyeyo lubadde Kyegombwa kakati avumiridde envuga y'abasirikale bano engeri gye bavugamu emmotoka baagambye nti n'olunaku olwaleero mbu waliwo kabangali y'amagye ebadde egezaako okulabika nti munnange edduka misinde gya yiriyiri ng'egenda maaso n'okubanga emugoberera wabula n'eremerera omugoba waayo okukkakkana ng'egudde mu mufulejje era bagibaddeko abasirikale munnaye ne bavaako ne bawandagale eri abamu kigambye balumiziddwa
batugalira amakubo nga baagala tuyite mu za mukyalo naye buli we tuyita abannansi abakuŋŋaana mu bibuga byabwe jaso tuwubirako n'otulaga obuwagizi babakuba migo babakuba tiyagasi babakubisa obuuma obukubisa amasanyalaze babafuira pepper spray eyo ye Uganda gye tulimu olunaku lwaleero naye njagala okubabuulira ekindese wano olunaku lwaleero kuba mmanyi amazima mugamanyi abantu b'omuliweero seetaaga kubanyonyola nnyo seetaaga kubanyonyola nnyo ekindese wano nze ndi mukristu temukama wape yezu kristu ng'agenda yatulagira timugende mu mawanga gonna mugende ku buli muntu gwekikwatako mumutuuseeko obubaka buno mwe musango mujja kuba mugwejjeeko buli bagusinze bo
kakati Kyagulanyi takomyawo munnanga akubidde bannaluwero tochi mu Uganda empya gy'azaayogerako era bw'atyo n'asaba bamwesige bamuwe akalulu gina okusa omwezi 15 omwaka ogujja mu Januari
akabonero egenda kubeera ambulera buli agira ku ambulera bw'omulonda basibo ne banyabo b'olonze Kyagulanyi olonda ambulera b'olonzaani ne bw'omulonda kuba MP ne bw'omulonda kuba meeya ne bw'omulonda kuba kansala ojja kuba omumpaddeko obuyinza abantu abajjudde ku ambulera tebagenda kola bya kikiru bagenderawo era mumanyi ne kemwanda baluli baasi
embeera bwetyo bwetambudde eruddeeyo mu Luwero nga Kyagulanyi naye agenda